Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Ombofe, Fijana, Yamde Suki, Du Studio Tamani, et Tawa, Present La Perez, Obomoko, or what to go to Woody Domoti, Galure Bugi. Fikirabo kumpititi wido kwa yata bale chapante jagom e jitli bale politiki je kanyi envi watu jono hore jole do tino ndata la mwako warata kwa odo gorko wala fuku masifi dohen o wido onani ngodo no tango. Bale kumunide kabar hake jito mwante kwa limeti mwode obwona ndaji ngata di fiode e sivile lesa haledni kanya ile udledni pembi watu jono kwa njali ngade eno dito gulej ngadiri. Kauli talano wende wadito mwote tonjo wingal do lefol maya rane ongono wori nyala mwande o sekirabo. Wono no sembe kabaruji dimi jogini wodo betande din jottino no di umar way galo kanko no mu jiro wonto ko gijjamde to woteji noga e jena lewru je waror nduko yata pelle chapande jagom e jiddi kanyi en bi paboto horeji lidno Ibrahim Boubacar Keita ko be jidi e mudo ala debbino do ko be mbi on darta lamo no lati fo heba dun du ilande woteji ngata arande dun ko noddata premier tour ko wattu jono kanko horeji lidndi o wala ko masifi do en ko yonani ngodo no dango jokitito golleji mako di dun pelle RPM de do collectivité sikke fu wala le hen kanko horeji leddi o waran dartude lamu o ko warata ko kedemo kanko no dirtedo Fomba Fatimata Gambali o ko masifi do hen yo mo député Adema do Fatitango Muhammadu Samaseku
ni mila wiide kanaka leddi ndi wiltigi sanne wattu mo o yidi e dantal ngal holti wiide be do bale politinkobe so mbibbe so hebi kanaka yaku o woni be dunno ndardimo e on datta kasen lamu o toni fi wuri o ta fi sala danno ni mila wiide jati o jabilataade kandida dum faydini sanne e hakla ommo hewti holare ko o haja non bangal minan yimbe le mballo bomo be kama dum o jabi beedade e yuba inde yimbe le dartobe lataade kanaka leddi ndi hitande 2018 sikke fu wala hen
wattu jono wala fuko ko feewi do hen yimbe le be dana metta sanne hono lamu o worino wobbe du bilama sanne no dido golleji ngori non dunke ande wobbe ka kollitiri wiido no lamu ibeka o wori nyalawm hande o leledi ndi be mbi be do yimbe le ngabbe no dango fewde makko du anda ko yimbe le wombe lele be kalata nyalawm hande o kede mo kanko no dirtedo maître Amadou Cewule Jara o yomo jangino o jande do to wori leledi meden ndi ko mo sifi do hen do fati tango Ousmane Diko
wayde tajral ana hedani wayde hewtude lamu o sabede le wattu lamunde yogabe ana be bela ka sanne yogadu ana hebbe hen torraji yogabe du gala ko pami hen sabede hono lami be hande be fa mbasa hewtude lamu o yitinkinaki kana hewtudo mo tawe wote dido go du wadali tajral wala e majjun ko wayde tajral heede mudun wotobe be e hore baata hewtede fu den ana waddana tajral lamade arande kanye e dartude dido berde walda sabbe patti jeggitenna le mali gonden hono be kollinaaki lawdu be hore mu en gaddanan wotanobe dum en tinkede yoga e mabbe du njalti e bale de ka falaabi patti jeggitenna itan wote 2013 de yo yibbo inde ibeka ngo hewtuno lamu ka dum walda non handen do
sikrab so ngabbi do bemala me ande ngal odon bayne tertul mi joju modo nono dimi do di do numeroji di kalon ko jiddon chapande jitte joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jitte joy chapande jitte nay sappo di sappo di ko batto pelle chapante te di komnide kabar hakkeji to monte en fayotto fedde AMD askani Amnesty International kambe ngadi yendo halago goto le di lewru me jabbi non do wattu jono be kolli metti mabbe no bonon dayde gonde wadde le sa haledi ndi kany ele wuddu le ndi be ngadi noddango fodi e lamu odu tinno wada do hen konjali fa fami yimbe le hebe gon ciagal dido bonandaji de majju be bi dabareji Pierre do hen yelle yimbe le gombe le de do nokkule andene kanye e jawlele mudu hen hono wori Ousmane Diko
le gaddal yendogo kabaruji heedi bale kabanto da hakkeji to mante en e bale kuliti be degol wayde de nagu le wuddu mali e wi majja o do kabaru an e ko beedi jalagul masibaji fewde e jamaje de fawarde e sutugol hejabe lamu kominaji kanye e golleji bandiyaku irgol bomboje e wolde hakkunde leñi e golleji salanade hakkeji tomente ana bonnita dabare deere chabanike yibbe hewbe du e gudufa njaha pale godde leedi ndi na tagal leedi ndi e wi bale de micintini masiba menaka do civilen chapande nayon yode tipibe du bi kanye sukabe mursi wonkiji mu en lewru aklise hedi andre bukan kanye engo awakasa ngo wongo ine fukiratan yode noge jeegon yade noge jeddi lewru avril de ɗeɗo baale darti ko yaawi konjali bangal sariya ngada dardi laamunkoɓe leydi Malidu kenna bawde heedi sariya fa laabal heɓe e dow torraji takitiɗi gaɗuɗi ɗi les cercle yuwaru nokku juura ɗo sappo e nayon civil 1 keddi puɗɗoɗe lewru avril 2018 ndu
ɗo kolliti wiide yoga e armé Mali o naati nokku noddirtoɗo kidal faɓe golloto no golleji mabɓe ɗiɓe noddiri mokkaɗi dunki ande woɓɓe kolliti wiide yo ɗum kaldal hakkude mabɓe kamɓe e guɓe murtuɗe gonɗe toon ɗe noon ɗiɗo golleji kani tawede jarata ñalawma hande o ɗum e tawede fuu ɓe mbi hollitii tawide laamu o wiri fitikile oɗo région keɗamo kanko noddirtoɗo Souleymane Drabo yo anda ɗo kabar no ɗiɗo golleji gordi sanne komo sifido hendo faccitago Mouhamadou Samaseku.
Sen ƴeewi banggal adadu o ene hulta wiide ko heewina heddi golleede ka ɗum fof tawede ɗum wona fewmere sabi so en miccitiki ley alhaalimo larme Mali yalti kidal toon wattu mo Moussa Mara wonno premier ministre nde ɗum hulta wiide ɗum ɗo e fuɗɗode golle noon ene mbawi gikkanade e ley ko warata adadu solosaɓe leydi Mali ɓe kewa toon sabi e ley talki ɗi wulitama wiide larme Mali e kañe guɓe sema e plateforme ne hani mo fof waddude temeɗe ɗon yimɓele fay guɓɓal gongal lollel ngal coordination des mouvements de l'entente ne hani nollido yimɓele to mokko kidal toon ka yargol yesso ɗiɗo golleji ɗi fof yata caggal hollade hakkude ɗeɗo guɓe ɗe mi hooren kamine taƴoɗo wiide sima salata ko feewi yo ɗum golle no haniri
ɓe kolliti wiide les région mofti o saɓami ley yimɓere temedere fof capanɗe jettom e jeyomɓe fof guure muɗum ley lefol maayo rane o ngo ɗum jowi wattu jono kutteji kewɗan gondi e nanggude ngoɗo maayo fa yetto honno wattu wondi e waylitirade kañe ko nandi e muɗum maayoji ɗi ɗum joppi narude hono narranno arande no le on ɗo wattu boto wondi e wadde to mottito ko woni fana oɗo boto faɓe ƴewto yalonɓe kan yaltinirde ley hen ɗati ɓe pewte ɗiɗo tiɗallaji keɗemo kanko noddirteɗo Baba Faraji Ndiaye o yo gollowo le fedde humnide kabaru lefol maayo rane o ngo komo sifirdo hen do faccitago Mouhamadou Samaseku.
Eɗen mbawi jaati wiide yo foratiji noon e wattu waltere wakkati gonɗa e muɗum adadu toɓɓo o ɓoytiki sanne ka golleji ɗi minen ɗiɓe adama ɓe gatta ɗum nattun fay so haaɗi e nokkuji diɗɗaɗi so galleji ma hehen ma nokkuji sarñagaji gaɗa e muɗum on ɗiɗo golleji fof yo torraji noon sababuji goɗɗi ɗum gontu ka wona nder tatiji fof ɗi keɓete yo golleji damaji gaɗeteɗi nder maayo Niger ngol nawtorade engrais e ko nande mum en ɗum no woodi hewti wala ko mbawan ɗen golleji jumurat o yamiri ne mila wiide ene e koyemen kadi ne mbawi dawrude waltere bangal taguji amen yalla bonandaji fewde alhaali maayo ngo naɓɓuyto
sur le fleuve et sur ses ressources.
Studio Tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse et fedde leyɗe Europe.
Sikiraɓe ƴeello ɗum en les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo gawoɗo ɓe kollitiwde armé Mali kañi e fedde ministrema yimɓele muɗum en Europe ley leydi Hollande ndi ɓe gondi wadde lugaji to gawoto le ɗiɗo lugaji ɓe gondi wadde le ɓadale gawoɗe kañi e ley gallure nde hollitama duɓe nawtiri kono diwoji gonɗi toon ɗi so yuruɗo gardan faɗo an songo yimɓele awoɓe gomɓe le commune nokku noddirteɗo bara hollitawede ɓe gaɗi toon awgal mabɓe kamɓe e commune gayɗi ɓe takkidiri toon ɗi kowoni fana muɗum faɓe ƴewto yallah hono dewamal fa yetto ɗum dewral hani waɗirde hakkude yimɓele awoɓe wonɓe toon ɓe so yuruɗo gardan faɗo kuccala ɗo fedde winde faabotode kanko noddirteɗo Doro Berté laminoɗo fedde edem sa le leydi meɗen ndi hollitawede ɓe paabiki ɗon yimɓele looƴaɓe gomɓe toon ɓe ɓe paabiriki ɗum en sesiji kowoni fana muɗum faɓe ƴeloɗo ɓeɗo yimɓele kane heɓirde fa nattira toon e yimɓe so yuriɗon sakiraɓe hollitinde wiide wattu joni o ɗum woni sembe kabaruji meɗen ɗi yiɗi ni hollitinde wiide ko yata baale capanɗe jeegom e jeɗɗi baale politiqueji kañum en mbi garan faabade Ibrahima Boubacar Keita le leydi meɗen ndi fa ƴeewa yaloh no hani dartirde laamu o le ko warata ko kanko hooreji leydi ndo IBK o yo nani goɗo noddanko ka wala fo komo sifirdo hen baale ɗum woni kominiɗe kabaru haqqeji tomonta en le leydi meɗen ndi ɓe kolli metti mabɓe wattu joni hono bonanda ɗi gondi e waɗirde le saaha leydi ndi kañum le wuddu leydi Mali ndi le ko warata koɓe mbiyaɓe kaja lugaji waɗe dow hen fa faame yimɓele heɓa gondi e wadde ɗiɗo bonandaji to mottito kawtal fuɗɗito jowigal dow lefol maayo rane o ngo kowoni fana ngal ɗo kawtal faɓe ƴewto yala tiɗallaji heɗi goɗo maayo jogui toon ɗi wonnono sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗimin jooti on sane heɗade studio Tamani hollitinde wiide wala fo kowoni fana amen ɗo sana hokkude on ɗo kabaruji ɗe fulfulde fande kedde heɗade honno andirɗon noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.
See you tomorrow.